impilo igcwele ukuyikhohlisa. Ngicabanga lokho kuyinto yakhona eyiqiniso. Uvesithola ukuthi kukhona ukuyikhohlisa mina nawe esikwenzayo, sikompromise, ungagcina kusirobha konke lokhu uNkulunkulu asihlele khona ngey'mpilo zethu. Njona lakhona lokho kuyikhohlisa kubuya kuncane, kuyinto engatheni. Angiqale ngibingelele ngikwamukele engosini yethu efresh. NginguSibalo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Kuney'khathi empilweni lakhona kungathi senza konke okuright, kodwa uvesithola ukuthi izinto ayihlangani, kube sengathi uNkulunkulu alukho lucingo alwenzayo oluyiqhaza lakhe. Kwesinye isikhathi ngoba isikhathi sakhe akusise sethu, kodwa manje kwezinye izikhathi usuke vese kulungele ukwenza iy'nhlelo zakhe kunye ney'busiso. Uthole ukuthi kunento emisayo esingathi iyamblocka, i-blockage. Manje uma kuwukuthi mlaleli wake wabona ipayipi lamanzi liblokekile nebala, uzoba nalo lwazi lokuthi i-blockage encane ingakwazi ukuvimba umthamo omkhulu wamanzi ukuthi adlule. Kwesinye isikhathi kune-compromise encane nje eba sey'mpilweni zethu, into ethile evimbela uNkulunkulu, into ethile nje encuncuncuncu esiye sikuthole kulula ukuyithatha kancane. Into encane ngangokuthi akekho ongayibona kodwa uNkulunkulu kuphela. Uthi ulinde thini ukuba sikulungise lokho, ukuba agudluze le blockage ecashile ukuze amanzi okuphila aqhubeke ageleze? Umuntu athi kodwa manje le nto incane kabi, akekho umuntu ongayibona. Yabona bala, yilokho kanye ama blockage ayikhona emancane njalo. Yebo mntaka baba, isono asikaze sibe sincane emehlweni kaNkulunkulu. Eyokuqala kaJohane 1:9, uma siyivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke kungalungi. Mlaleli, mhlambe yini le eyizivimbela, eyi-blockage empilweni yakho? Isiphi lesono esincane esivimbela ukugeleza kwamacebo kaNkulunkulu, iy'busiso zikaNkulunkulu ngempilo yakho? Khumbula, uma siyivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono. Ngakho musa ukuhlala kudluza lento eblokisile, vumela isibusiso sikaNkulunkulu sigeleze. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta ngeWhatsapp le nombolo 067 706 0077. But meanwhile wethu yobe sekwazi ukuthi noma uthola ucela i-audio ukwazi ukuyithola. Iwebsite yethu ithi www.freshzulu.co.za.